Omukulembeze wa Uganda Generali Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa awabudde abantu be Busoga nti bajumbire okulima emmwanyi n'ebinazi balwanyise obwavu nga bwe guli mbitundu ebimu ebya Buganda naddala Masaka ne Kalangala kubanga bwo obwavu mpologoma bw'oteerwanako ekulya. Presidenti Yoweri Kaguta Museveni anokoddeyo ebitundu nga Masaka, Kalangala ne Bundi Bujo gy'agambye nti abaayo bajjumbidde okulima emmwanyi n'ebinazi ebivaamu butto n'agamba nti kino kibayambye nnyo nnyini kitalo mu kwekulaakulanya n'okukyusa obulamu bwabwe. Bino Museveni nga y'omu kwaba abantu 8 abavuganya ku bwa pulezidenti bwa Uganda mu kulonda kw'omwaka ogujja era ng'anoonya kisanja kya 7 eky'akalulu abyogedde mu kiro ekikeesezza olwaleero bw'abadde asinkanyemu bannamawulire okuva mu bendobendo eri e Busoga mu maka g'obwa pulezidenti ekityereera mu disitulikiti ey'e Mayuge okwongera okuttaanya engeri okwenja akalulu gye kumutambuliramu kati sabbiiti nnamba ng'atalaaga ebitundu ebya Busoga. Muzeyi Yoweri Museveni era alabudde abakungu ba gavumenti abeddiza ettaka ly'ebibira ne balisalamu poloti okulyebuza nti kino bakikomye bajjukire nti bulijjo n'asirika amanya ekikere bakibikira kwa musana ne kikaba ku nkuba.
You know these corrupt people are not clever because that land is not in Congo, it is not in South Sudan, it is here. So we shall check. And if we find it is true, then they will be answerable. And the people should get their land. But what I was told was that the delay initially was because forest authority was saying, give us, when we take forest land, we normally compensate, give them equal land somewhere else. That's the practice. So initially the delay was, yes, you have degraded our land, give us equivalent somewhere else.
Ku nsonga za Semazinga Indiani ezoogeza banna Uganda ne banna Kenya obwama, Mwami Yoweri Museveni agambye nti yayogeddeko ne minister owa Kenya ow'ensonga z'ensi endala Musalia Mudavadi nti ne babaako bye batuukako anti bulijjo w'omuliraano wa Luganda taliibwako nkoko mpanga. Yebuvuddeko Pulezidenti Yoweri Museveni bwe yali mu lukungaano lwa bannamawulire mu maka g'obwa pulezidenti e Mbale yategeeza nti kyamu gavumenti ya Kenya okukugira Uganda okozesa Semayanja Indiani mu b'enteekateeka z'abazungu nti abaateme ensalo z'ensi zino so nga omukago ogw'obuvanjuba bwa Afirika gwateekebwawo okugonjoola ebizibu ebiringa ebyo.
The one of the Indian Ocean, Minister of Kenya was here last night. Minister Mudavadi was here and we discussed. And what I was saying in Mbale is what I have said here today. The Amatafolo Musambu, NLM Getadeku Uganda. The sixth safari is economic integration for prosperity. How can I be hostile when I'm promoting economic integration to Kenya? But when we integrate economically, we answer the question of prosperity. Ugandans produce products, Kenyans buy them, Kenyans produce products, Ugandans buy them, and in so doing we support our prosperity. Economic integration answers the issue of prosperity.
Mwami Yoweri Museveni olwaleero lwakomekkereza okunoonya akalulu mu bitundu ebya Busoga ng'agenda kusembayo ne disitulikiti ey'Iganga, ekibuga Jinja ne disitulikiti ey'e Jinja oluvannyuma ayolekere ebitundu by'ekigezi mu bugwanjuba bwa Uganda.